kan dithi makaye garage utufuna ufanala lamntano menage ewe unentsula batisara bamani naqaye esuzu sisi suzela pha bitch play your part uthi ndiyakhumsha ngathi ngumotaka uli ndingumhlole wase rapping team izinja zifuna unlumo ngathi ngama-betri yo ayizomuxela kumalume ufuna ezinkomo kodwa uhleli negoat yes I made a flume but andiyiyi boat I think that she qunyiwe but she didn't smoke and then she said ijuice ngathi ndiyi a coke uyagigalisha xa ndimthi a poke asine acting nasty but andimbona dot zinyo eligod rapa njengoflaba but ndiyi ghost yes I'm proudly black ndisela i-label umbane ndikunika kude kuqhawuka cables bitch I don't need you ndi stable kandi ndithi sabawel 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 sabawel